أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الناس مالك الناس إله الناس اللهم إنا نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمبريزا الله كجوكزوكم وبزانغا نوكم تندرزانغا byonna byetuli ye okuviira ddala ku kujja mu bulamu bw'edduniya Allah n'okubuwangaliramu ya buteeseteese Allah na byonna ebitegeeza emirimu gyo amaka go abaana bo obufumbo obwo bwe bibanga n'ebitegeeza entambula z'omusaayi gwo Allah ate bitakwata ku mubiri okussa kwange n'okukwo Allah okuwulira Allah ntambuza y'emmere mu mubiri Allah nsengejja yaayo ku binaagasa omubiri n'okubituusa gye binaagasiza n'okusengejja ebitatuyambe mu byokulya n'enteekateeka ebifulumya yonna Allah byonna ebitegeeza ebiyungo byaffe ye amaaso gange n'agago Allah okuwulira kwange n'okuko Allah okwogera kwange n'okuko Allah abange na buli ebikwata ku bulamu bwa buli kiramu yabiteeseteese Allah era yabiinako obuyinza obusembayo tusaana tumwebazenga ebbanga lyonna byonna byolabanga ebirungi mu balamu yabitegese ate tabiwadde buli muntu asaana atenderezebwe nga Allah byakola byewuunyisa teri yayinza bikola yawaniridde omuntu Allah ku magulu abiri teriyo kiyinza kuyimirira ku magulu ago abiri ddayo tabula omusenyu ne seminti kitekeka amagulu abiri n'emikono ebiri n'omutwe bwoto kizizike tekijja kuyimirirawo kibumbe muntu kibumbe kya Allah Allahu akbar kiyatonda mazzi ogamanyi nga manyi nga bwokikoona koona ate sige gajja mukubi wa buloka buloka yebumba ey'omusenyu bwogikoona koona musenyu gwegukunkumuka nze na wallahi tutonda mazzi nga bwe tukoonwa koonwa ate sige gajja yateekateeka ekitonde bakiyita muntu Allah ekitambula ekyogera n'akiwa okutegeera Allah si bye byokka byateekateeka bingi Allah Allah lagire enjuki suratul nahl Allah tukati wa auhayna ila nahli an yattakhidhi min aljibali buyuta wa min ashjari wa mimma ya'rishun Allah yasuba keri enjuki ekole byonna byolabe ekola ebivamo mubisi na nejagiragira wa mugenda kabuyonjo okibimanyi mbimanyi teri iyo yali anywedde mubisi ogonga bwagwenyinyala kuba gutabikiddwa mu enjuki bye yajja emmanju toyinza bagamba bamale gufumbako bonna bayivu bakkiriza nti gwo mu ddagala ate ng'okukkiriza kwa Qur'ani ddagala guwooma addagala njuki njuki Allahu akbar nze naawe tebayinza kugututuma tugukole ne tugusobola ne bw'otabula byoyinza okutabula sibyo byokka bino ntegeeza kutendereza Allah waayo obudde ku Allah byakola feno tutenda bantu musajja asitula ekizimbe netukiteka noonyenya omutwe notuuka mu maka ga isima natagamba nti n'abalala banyumize gwe byolabye obulabi noddayo eka nga ti bannange bannange otenda ki otenda ki gwolaba ng'omugagga omusanga yeebase neweewuunya obugagga bwe nga yenna ayiriitira afuluuta mugagga yeebase bannange Allah tumutendereze nga bingi byakola amata ago gwolaba tunywa era suratu nahl wakitiba Allah agakola wakati wa busana musaayi kati obusana omusaayi ya rabbi yogeranga ekigambo subhanallah yayawukana Allah ng'olina by'otaddeko ebirowoozo byo ng'otunuulidde omwana wo agambye nti taata nkudde erinnyo gambanga nti subhanallah yayawukana Allah alijjeemu agenda kuzzaamu eddala erinnyo eryo alikuwe ng'omwana otunuulire matiriyalla mwe yalikola ebigambo alhamdulillah ye mutufu w'okutendanga Allah bane nga tonatenda yenna gwolabye kutenda fe tunaye ab'amaanyi gwolaga bane musajja ba teri w'amaanyi yenkana Allah teri w'amaanyi yenkana Allah teri mugezi yenkana Allah teri mugezi yenkana Allah so ebigambo bitendereza Allah tubiwo obudde ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar tekanga yebirowoozo byobyogerenga nga ddala byoyogera obitegeeza kuba gwoyogerako omumanyi mukulamira okumunywererangako Allah ebbanga lyo lyonna teri mugagga mulala nakuyo yonna Allah bw'omutegeezanga wummula abange singa oba ogenze mu state house nakkiriza Allah his excellency n'omusanga era ne munyumyamu ebbanga oba ovaayo mu lukuba awo n'osanga kayihura nakubuuza nti musu obadde ogamba ki weetaaga omunyonnyola ensonga ova wa mukulu please eno yonna feno boolaba otatutawana tugamba otugambira bwereere nze gwogamba nange ebyange bindi mbulago so naye gipi gwogendo biitiramu manyidde ddala bulungi nti enkyaba mugoba yogerazaganyanga n'owekitiibwa Allah kino kijja kuvaayo nnyo nga tutegeddani gwe twogera naye Allah naani ayogera gwani isma gwani jamiru gwani sulaiman so bannanga Allah tumutenderezenga wakisa Allah mwenkanya ebbanga lyonna ye yakuleeta mu nsi ye yandeeta mu nsi ng'ayina omulamu ogwatuleesa singa ogula yiika z'ettaka bina n'oteekako faamu y'embuzi ku yiika kikumi ey'olusuku ku yiika kikumi n'ebirala nojja eno mu kibuga onoonye abagenda okukola ku faamu yo ab'embuzi n'obateeka ku yaabo n'onoonyayo abo mu lusuku na nkakasiza ddala bulungi nnyo nti olunaku lwe bakakasa nti ojja bwe kuba kuŋŋaana baggwayo bawuliriza ate ogamba kiwandibanga oleese na musaala ndoza bako zensobi go watwala mumbuza ato kweta bikeri murusuku abako zensobi go baleta murusuku ato kudda kuluzo kunyumya tuino mulamo gwa tulisa munsi Allah yatuleta nabyo naye atulisa natutumira ababaka bajje batutegeze ekimu tulesezza nabwo kuti okusasira n'emirembe biddeli ombaka sallallahu alaihi wasallama eyerekereza bane yerekereza hadithi ya Thawban ya gamba sallallahu alaihi wasallama nti inna allaha zawali yal arda faraaitu mashariqaha wa magharibaha Allah yamurage dunia yonna najimurage buvanjuba namurage bugwanjuba nagati wa utuitu lkanzain mpere duwe vyovugaga bibiri zambu wali Allah ya mumuraga nefidwa wali Allah ya mumuraga ya biyerekereza na nyolera kubusiramu na kubwa na turugu nyizibwa nga noe nsonga yokufa kwe Allah ya jisiza kubutua nga vyo nabi mvunanu wa kubusiramu boli lero boli yao bwendi olwa lero ampliriza tukwate obuufu obwo wekumire mubufu bwomubaka sallallahu alaihi wasallama mu mbeera yonna enekutuukako gumiikiriza mbalamira sejjeemu ebirowoozo biteekanga kusiramuka kwaffe ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah kikulu wadhalika li anna hadhihi lkalima mbimu kubitegeza obukulu bwakyo ekigambo ekyo hiya aslu ddin gwe musingi gwe ddiini wa asasihi ate yentandikwa y'obusiraamu wa rasu amrihi era ye kapito waabwo gwe mutwe ekigambo la ilaha illallah wa baqiyatu arkanu ddin so nga ate empaji ennyo ezisigadde ez'eddiini wa faraidihi na byonna ebyeteeka mu busiraamu mutafariatun anha matabi agava ku kigambo kino kati ebansobye okukwata ettabi ng'ate nduli toyina ampuliriza agasigadde matabi eswala ttabi okusiba ttabi hijja ttabi ekigambo la ilaha illallah tukyekwateko butiribiri bwe tunakyenywerezaako mu bwenyini bw'okukyenywerezaako ajja twanguyiza Allah edduniya ye so nga ate n'enkomerero Allah ajja gitugondeza anaasala afuna wuzu oluvannyuma lw'okufuna wuzu n'amanya engoye mwateekwa okusaalira ng'ekimufunyisa wuzu amanyidde ddala bulungi nti kamala gasaala nga talina wuzu bimutawanyiza bwereere ekimwekumya engoye mwagenda okusaalira amanyidde ddala bulungi nti engoye bwe zitaaba entuufu era eswala efa bwatyo nemuswala munda neyeekuuma ebiyinza ogyonoona ampuliriza n'empaji zonna ezisigadde buli mpaji n'ebijonoona n'ebijituusisa ne la ilaha illallah bwe guli abasinga twagiragajjalira twagigayalirira baimaamu n'abatali baseka n'abatali gwe wali ofuddeyo nga bw'okuuma ewuzuyo yo la ilaha illallah wagyekuuma twekuuma ebyonoona okusiiba yo la ilaha illallah twagyekuuma kuba gano matabi so tuteeke nnyo ebirowoozo byaffe ku byonna ebiyinza okutuusisa la ilaha illallah yaffe n'ebiyinza okujoonoona ng'omuntu bwaggwebwako ewuzu asobola okuggwebwako la ilaha illallah ng'omuntu bwabaako byakola ne byonoona okusiiba kwe ayina byayinza okukola ne byonoona la ilaha illallah ye so nga byonna ebyonoona la ilaha illallah ate bikujja mu busiraamu ebyonoona ewuzu bikuleka mu busiraamu byonoona swala ebyonoona eswala era osigala mu busiraamu byonoona swala maadhalika nga byonoona eswala emu eyo yokka bw'oneetereeza ku swala eddako alhamdulillah ebikwatagana ku la ilaha illallah mu bigituusisa n'ebijonoona bikufulumya ate mu busiraamu nabwe guti essira mpuliriza tuliteekeyo nnyo ku byonna ebiyinza okutuusisa la ilaha illallah zaffe ng'ekimu ku byoku bye twakoonako albara'atu attammatu min kulli ma'budin siwa llah okwewala okwesamba okwekuumira ewala na byonna ebisinzibwa bitali allah n'enteekateeka yaabyo mane musilamu tasamira embera yonna ekwatagana n'okusamira omusilamu takwatagana nayo embera tejjanga n'otendewalirwa sabagamba omusilamu omwe emyezi giringa esatu ene emabega yantuukiriranga nti famire yonna bwe twabadde mukumanyagana ebyekika byonna byasiimye nze kati famire yonna nze gwetunulize eriisa ejjogi eŋŋama nti nze bwavu bwayo oba obugagga okukkiriza kwange okusamira nga mboogera ebyo ne taata mwali jjajja senga nga n'abaavu bonaaga nti jamiru gwotulumya obwavu oba obuvuunuka tubonabonya ebbanga nsonga zino bwozimaliriza oba oliawo naffe tuneesiima siramanga nti embeera eyo baginyinyonyola tuli mu ssabo kuba nze nakoma okutegeera nga ncyama bukyami waka ngenda okuddamu okutegeera nga nnyina ebintu ebinkutte ku mumwa mbu nga nawuusa amagye obwedda gembatuma embeera yonna tejjanga n'otendewalirwa omusiraamu tasamira akujjulule allah ofe oveewo kasitooka kasanga nti allah antutte ndi munywevu ku ye than allah kulekawo nakugaggawaza nga wamuta imaamu omu mwenda sweriya azza omusiraamu omwe ebbali amubuuza nti ddala kamadi lwaki tosaala ng'ate oba oliawo oli musajja musiraamu n'erinnya erikuyitwa musiraamu namuga nti seeka banka kasa nti kendirinnya mu muzikiti lwe ŋŋenda okukoma okukwata ku kikumi kya ssente nange muli nampulira nandyagadde naye ate obwavu siyinza bwetambaala kati nshallah musaale nze nsimu ku nsonga zange zeezo ebyo nno abimugamba amagamaga tewabaawo amulaba so tebanga embeera yonna n'olemererwa sente zigende bw'aba lla azitutte bwe ba bulamu bugende omukyala tumute mama jaliya bwebanga yensonga kyalla nkutadde sigaza allah albaraatu atamatu min kulli ma'budin siwa llah okwewala okwesamba byonna ebisinzibwa ebitali allah olwaliro embeera yakalembereza oba oliawo totuukanga mu mbeera eyo naye embeera allah agireeta nga yakigezo kyo imma kijjidde mu bwavu nga n'abamu allah ajja kkireetera mu bugagga osigalangaku allah ow'ekitiibwa osigalangaku allah ow'ekitiibwa tabaraka wataala n'obulamu bwaffe bwonna budde ku ludda lwa allah byonna malanga kwebuuza obusiraamu buŋŋamba ki ddala byebituufu g'emazima sengejja tubadde mu ramadaani dduwa zibadde nnyingi ez'abafu bana edduwa mu busiraamu teziriimu ogwo mudala gwe abawalimu kaduuka ke mwakolera kivula toyinza kufumba katogo akamuwogo n'ebijanjalo n'omuyita ku ddwa amawulire n'agafuna nti wafumbye katogo yeddwa tajja otherwise bwakeekangira ku mukolo nga kemujjudde olwala omuyitanga ti inshallah ku nteekateeka ya ramanzaani yaggwa era tuyina edduwa olabe ebinaddako abawalimu bangi bakimanyidde ddala bulungi nti edduwa ezo mu busiraamu teziriimu naye ajja kubuuza nti ffe tuliyeewa so onyweranga ku kikwatagana ku busiraamu bwo mu mbeera zonna mu mpasa y'onyweranga mu nfumbiza y'onyweranga mu mirimu gy'onyweranga banneyibaazi bo tebajja kusiima gwe kugirayo muntu kikanzu kyotundo oba kisaati kumugirayo nkwamuga nti enkwawa njulifu saati eno yandibadde ya mutwalo naye ejja kumpa kasanvu kuba abasinga enkola y'emirimu yakukukuma bumogo bwa kyetutunda kisobole okutambula nakulimba maadhalika ngaokimanyidde eddala bulungi nti ekitufu nnimba gwe ba musiraamu bacustomers ba clients bagambe nti kyekitufu jaketi njulifu si mpangaazi so oligino oligino yesimuyina oligino aba ku mitwalo ena ono atali oligino w'ebiri kitundu nebiri satu njakuwa nyebanji tukalaka Allahu akbar tukalakalana noligino noligino ye nyini nze kenyini nze nazirisi nga bakutunulide banaibas baka kasanti Sulaimani ya mulina tayinza muona abange tubereba mazima tubereba silamu kutunda tubereba silamu mukugula byalinga waffe mukyalo kumasaka tununako nabye wanga ndebe za rumonde esubula ndala netunda ndala inetunde yoko kubaji kubayo nane neva ya chiwato chizibu eno waguru jasaru monde munda kumbeteli yona ya funza funza ayo nakura kante ndeve yi erikono mutwe kumbe mutwe go kakunguru kwe kuliru monde ngesubula ate yaji kubagazi yangaziye mwasubulida nasubule ndeve mu ngajamu za tunda satu tubereba silamu ebanga lyonna tubereba silamu ebanga lyonna tunyorere ku ekitiba Allah tabaraka taala suratul baqara bibiliya tano mukaga wakitiba Allah ganti famay yakfuru bitagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati lwuthqa lam fiswama laha wallahu samii'un alim yennana wakanya byonne bisinziwe bitali Allah nanyorera ku ekitiba Allah ebanga lyonna mbugagga bwene yekubiriza okuwanga zaka bane tunyolele ku Allah ine nyambala jagala tuwambale mwe mpale zikendere yaziragira ekirevalla ya chagalako era ya chimeza nchala Allah yaragira okwebikirira aine bitonde biyayamba za Allah urwambaza ne wewunya nkoko najisiba akakaya na nempanga erogira banga ntabulike mpale ziri waguru ne kirevu ko ekiri tunyolele ku busilamu ebanga lyonna tovanga ku Allah tovanga ku Allah yenna nanyolera ku ekitiba Allah na wakanyembera yonna mubwavu bwe nasigala ku Allah famire yabagagara ngati Sulaimani bobo gugu bidefe tubivuddemu babivemu babivemu babite ajja kunkolera enteeka teeka Allah omwana omwana yamumpa banji obufumbo bw'abaana bwaffe tubutabula lunaku lwe bafumbiddwa bwe tukontana n'owekitiibwa Allah byayagala yabatuwa so ebbanga lyonna tugogolenga entegeragana yaffe n'owekitiibwa Allah jalla jalaluhu faman yakfuru bitagut yenna wakanya bisinziwe bitali Allah wa yu'minu billahi nakkiriza Allah faqad istamsaka bil urwati lwuthqa abaye kutawasemba obugumu lam fiswama laha awatainamu bunafu bonna wallahu samii'un alim bbanga lyonna Allah awulira buli mbeera ate taina kyatamanyi ensonga eyokubiri mbitegeeza obutuufu bwa la ilaha illallah y'omuntu al iqiraru bitawhidi rububiya okkakasiza ddala nti aliisa ebitonde byonna Allah Allah yatuliisa guno omulimu ayisiza mubuyisiza bangi abatakola Allah baliisa mu bantu nga n'ebitonde bya Allah ebisigadde endoza bwe bitakola ebyomye bisuubula bananga Allah yatuliisa era oveekanga manyidde ddala bulungi nti jaketi eno gyogenda okutunda n'empale ziri ssatu engatto zino peya zinyaze zigenda abaazimanyi Allah mpita mbizimbe mu kibuga n'otuli ekizimbe kyonna nga kya sipeeya ani yanditunze mwabo n'otuka ku siteji ya boda nga teri yeriko wa boda omu ababoda 40 ku siteji egi Allah naleta mutambuze musabaze kumusabaze buli muntu nga bwajjamuwo uwe nyotoka ku kizimbe kyonanga kyangoye rokubiriwe katwe wali wentera okusomesa ku spare center ekizimbe kyonna kyangatto ndoza bwe twandibadde ba bwe byandibadde bijja magezi oku kwandibadde ko we ngatto omu asobola okutunda Allahu akbar atuliisa Allah nabo kutyo kakkano omutima mtima tegukwewanika Allah ya manyi Allah ya manyi ndoza maduka gali ku Bank of Uganda gegandi badde gasingo kola sente kuba ziva wano zandi badde zivawo kujja wano maduka gali ku Bank of Uganda gegandi badde gasingo kola sente kuba sente wezikolerwa si wala nago naye wekangera abali awo tewali na duka lyonanga baliwo batunda mawulire nabo waleti waleti nasiba unga yayuya nga basajja bali mbali batunda obutassa mukono sereze bayingiza tete zimanyizo ono zivano zigenda mbali ngono tazirabi atulisa Allah sifeka yalisa buli kitonde tebenkera mpuliriza matira akalimu Allah ye yakakuwa nga ategese banga lyali kakumazaako ne lyali kujirako nga ategese buli lunaku zaali kuwanga era sente bwe ziggwawo Allah ze yakutegekera mulimu ogwo lekakwata ku mutwe nti nfudde ngenda kulyawa eyakuleetaawo amanyi gyakutwala bane tukkirize nti Allah yatuliisa tabaraka wa taala taliisa ffekka na buli kitonde kye alhamdulillahi rabbil alamin asaana okutenderezanga ebbanga lyonna ye Allah nga ne mu nsonga ezimugwanyiza okutenderezebwanga yaliisa buli kitonde bitonde bya Allah bingi byotomanyi byomanyi byebitono bingi tobimanyi biri mazzi simanyi oba obadde okimanyi nti ku duniya eno omwaliro gw'eduniya kwetuli ekitundu ekyolukalu kyekitono duniya eno yonna ekitundu ekyolukalu kyekitono kyova olaba ebitundu ebyolukalu biyitibwa semazinga semazinga kiva mu kigambo kizinga ekizinga kitundu kya lukalu ekiri ku mazzi yensonga lwaki buli wosi muguka ku mazzi Allah kwatutuuzizza kati buzinga bulinga mukaga musanvu Allah bwe yatuuza ku mazzi kino kitegeeza nti ebitonde bya Allah biri ku lukalu bitono nnyo ku bitonde bya Allah biri ku mazzi biri mazzi abiriisa Allah buli lunaku Allahu akbar walillahi alhamdu mwewunya Allah aliisa buli kitonde nawangaza engabi nengo nga munsikeemu nga engabi eno ye riziki yengo yempologoma nebiwangalirayo emyaka so owekitiibwa Allah tukakase tukkirize nti ye mulezi waffe tabaraka wa taala fahuwa ifradu llahi taala wahdahu bilkhalqi ekitegeeza okwawula Allah mukuliisa mukulabirira kwe kumwawulira ddala okusookera ddala mu kutonda bw'abanga yatonda yekka Allah n'okuliisa kumulekera okulabirira muzadde yali asazeeko entotto ku mwana w'okufuna ennyindo muzadde yali abunyeeko obufo ng'omwana we amunoonyeza mukono omwana avaayo mulamba ng'amaaso kwegali amagulu kwegali n'akamwa weekali n'amatu kwegali abange tekuba butategeera Allah gwate okweraliikirira omwana ono by'anaalya n'obulamu bwe obuddako gwate ayina mulimu gwe wakoze ku kujja kwa mwana mu nsi ekikweraliikiriza ku butya bw'anaabaawo wabijeewa abange Allah ye mulezi waffe omwana oyo Allah yajjaamujja kumutendera okumutwala ku mulala gw'obadde ozazikaawo nga yeevuunise rather yeebase kya bugazi Allah amutandika omumuvuunika abadde yevuunika Allah atandika okumwavuza abadde ayavula Allah amutuuza Allah amutambuza Allah amuddusa Allah gye yakujja gye yanzijja falyanzuril insaanu mimma khuliqa muntu yenna azitowereddwa edduniya atunulire Allah gy'amujja khuliqa mimma indafiqin yatujja Allah mazzi agatayisika mukama ya rabbi nabwekutyo Allah obusobozi bwe kukutonda bwe busobozi bwe kulabirira warizku Allah n'okumuleka yekka mukulabirira watasrif n'okukyusakyusa embeera gwe wennaayina embeera y'ebyenfuna ekutte omukyusakyusa w'embeera Allah tabaraka wataala watadibir n'okulabirira buli ensonga wal amru n'okulagira kubeereku kwe Allah tabaraka wataala mu suratu al-a'raf ayatan mwenya Allah gati alalahu lkhalqu wal amru gwe tolabanga bw'owaayo obudde Allah n'omumanya ojja kukkiriza nti ekyamazima ye yatonda byonna nabwe butyo n'okulagira konna kusaana kube kukwe asaana Allah ab'omulagizi wo atayina ye agenda mugaana kyakulagidde osaana Allah omutegeera olutegeera olunaamukkiriza okuba omulagizi wo nga bw'aba alagidde toyagala kuwuliriza ataagaana kyalagidde febanja Allah alagira n'omala kuteeka mu magezi goraga nti naye ddala tebakkiriza sente kuzijja mu bbanka mbuli bba kati ebiwane Kampala nabo batuleke kale nabo bajje tusuubule nabo balabe bo bajja nabo tusuubule nabo please deka kuteekamu magezi go tukkirize omulagizi waffe Allah kyaba aganye kyonna kiriza nti aganye nga tobuuza anti lwaki agambye kulekako kirevu nga nibanayinze kwegamboke sina nnyo buzibu nayinze kyekireva ajja kunsonyiwa nze ajja kunsonyiwa kuki zibana ekikulu ndaba tebijja bijje waani tulekenga kuteeka amagezi gaffe bangi ekitukoze ensobi eyo butamanya ani alagidde so owekitiibwa Allah ye nannyini kulagira tukkiriziganye naye tabarakallahu rabbul alamin mugurumivu Allah munene Allah wankizo Allah omulezi w'ebitonde byonna yatuliisa Kampala onaani mugagga kyayinza otuliisa ekyemisana kimu kyokka oba ekyeggulo so mubitegeza la ilaha illa Allah entuufu ekyokusatu al iqrar bitawhid al uluhiyya okakasa nti omutuufu wokkoleranga yekka Allah bane byokolanga byonna nonyanga kusiimisa Allah yekka bane abantu tetusiima ago ge mazima leka tulangira bantu tebasiima ago ge mazima katukusiime tukuwe ki mukusiima tukolere ki so byonna byokolanga ne bwobanga obikoledde emigaso egivamu gidde eri bantu gwe nonya Allah kusiima kolikola ensobi nononya omuntu yenna okusiima okozeroosi ampuliriza wenna omufumbo omukyala tagenda kusiima omwami omukyala omwami tagenda kusiima omuzadde abaana tebayinza kusiima n'abaana tebayinza kusiima muzadde bamusiimisa eki bukiro bwa sukaali busatu emyezi mukaaga gyamaze nga tajja gwe olaba biri waffe bijja mu kutunkaako mu kubonaabonaako n'omwana mu biseera by'obuto byonna byetukola tukolerere wa kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu baana bo balerere ku sisitimu Allah gyayagala yajja okkusasula bono gyawukanako era sitiirwa ajja kukusasula ng'okakasa nti empeera yange eriwawa kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ffe bangi twagala nnyo abantu batusiime abantu batugondere nvubuka gwe wajja mu kyalo n'omuleeta kaduuka kakuweerezenga bwajjalla mugaggawaza jjalla mujjamu gw'olaba mbu ayitidde ku ggwe byonna kamaadi byalinze nakuleeta ofaanana otya mbwaggwa mpitako nga tombuuzizza mwana nge bikunyiga nga akuyiseko nga takubuuzizza kikulumira ddala mbu wamujja wala maskini mukyala n'akutabulamu awo nuga nti kale mukazi wattu ggwe nakuleeta wenna encyacya zikubunye nkuleeta wenna n'okusenya tosenya yenna n'omutobojjola mbu gy'omujje wala okutuuka kati w'omutuusizza toyina gy'omujje yali Allah yakulagira ogende omuleeti Allah era taba kutuma gwe yandutumye omulala banaye tukolerenga Allah tusiima imaamu abasiraamu bakulemberenga nga Allah gw'onoonya basiraamu batuuka ekiseera nga imaamu wabasaba awummulemu n'omulala abasaazeeko imaamu wababuuza nti bino bye munsasudde muzikiti wajja nagujja muzikiti gwe nasanga mu kibaati siina gyendaga mwana nge nga imaamu agenda ku poliisi etaamulonda kuwaabira basiraamu ba mbu omuzikiti agujje wala tebayinza mumusasulamu kyakumugoba astagfirullah tukolererenga Allah kitegeeze nti embeera yonna Allah gyanaaleetanga mwazinyiddako ebbali tojja kukaluubirirwanga muwanika nsha Allah kati lekera awo n'omulala awanikeko tuwanyisenga ate ndooza kyandibadde nga kyabwenkanya imaamu Allah okuwaawo omukisa oguddako ebbali lwaki otunuulidde birungi byokka otunuulidde sere basiraamu ze baleeta weerabidde nti ogenda kwanukula buli mbeera yonna ekwatagana naku buli musiraamu yenna ku kulya kwe ku kusula kw'enjala ku kusula kw'ebweru engoye zayambala obutasaala bwe buvunaanyizibwa bwe imaamu okututuukako gyensula basinga bayimaamu tetumanyi basaaze gye basula musiraamu amala omwezi mulamba talabikako ffe tusaaza baliwo olusinga mulwadde maskin Allahu akbar owekitiibwa Allah agenda kuvunaana buli imaamu na bonna be yakulemberanga ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati buli yenna ayina obuvunaanyizibwa bwe yakwasibwa mulunzi wakubuuzibwa ku byonna ebyamu kwasibwa fal imam ra'i ngane imamu mwali kubakulembera omwami awakawa mwali tugenda kubuzibwa kana nakatano ku family za fe bane tutukirize tukolerenga wakitibwa Allah akanyama kaguloka twaleka bagambe nti mwebaze Allah katuwadde nange sente ya zimpa oluvanyuma nzembu munebalize mu kifo kya kubiri nze ndese bulesi. So famire zaffe tuzikwasaganya wakitibwa Allah akavango katusize kamuga nti wakitibwa Allah nsaba mpa okutuukiriza obuvunanyizibwa bwewantikka nsaba onsonyiwe bitatuuse ngaoyina omugagga kukozesa Allah ampuliriza tukolerenga wakitibwa Allah tabaraka wataala wallahi bangi ma naamalu lillah Allah sigwe tukolera swala zaffe abasinga ebirowoozo birala janonyikira kuzaga abasiramu baabo balugezigezi tebaziika bekandaga jjuzi ku jamiru gwe notandikirawo okusaala ku imamu bwomwebuuzisa imamu salamu aleikum ojulamuga nti ondabye nti nsaala please tukolerenga wakitibwa Allah jalla jalaluhu ebitonde tebisiima bwatyo Allah bwe yatutonda bwe tunaakolera Allah yekka tabaraka wataala yagenda okulagira ebitonde bisigadde tusiima ajja biragira lwampaka birina tusiima otherwise bwe tunaakolera abantu bookoledde leero nki abajja kukukwata amataayi fahuwa ifradullah ekitegeeza tawhidu luluhiya kwe kulekawo ekitibwa Allah yekka bil ibada mu byonna omuntu byakola azahira ebiri kungulu ebyolwatu wal batina n'ebyomunda sawa akanat ibadatun qalbiya ibada nebweba ya mutima nga gwe okutenderezaako Allah Allahwo kyovalaba nebwe kuba kuwaayo musaddaasi omulungi yawaddeyo kono n'atamanya ddyo kyawaddeyo yadda basinga ate mubufu obwo bwokuwaayo empisa tetulina owekitibwa Allah tumuwa tukasuka bukasusi notunuulira isima oba akasukira Allah nga yerabyemu muwendo ki mutabani wo nga agenda kusomera ayinza okuga nti taata mpaayo olukumi n'olugja mu nsawo n'olumukasukira oba mukyalo yaga nti eza sukaali tewali n'okwata enkumi saga nti ziizo era bwaba wampisa entono tunayinza zikulekerawo so nga nawe era wenenya mulaga nti aa nsonyiwe ekikulu nange mbadde mbwangu leka naawe ziizino naye ffe bangi tuwowe ekitiibwa Allah nakukasuka ani akasukira ani abange bitegeeza mpisa ddala empisa wakati wo ne Allah zeezo mpola mpola situka bwebawe mulugunyiza nga nze gwonooziwo okuzongerayo nandizituulira situka ozireete oba mpola mpola ziwa akuddirira nakuddirira zireete zinaatuuka mu maaso nga nabwe zinaawa tezituuse gwe wawaddeyo kiba kyawedde bane tubeere bampisa tukolerenga wakitibwa Allah tabaraka wataala tumutenderezenga obulamu bwonna Allah suratul an'am 162 ne 163 Allah ganti qul gamba nga bulijjo ti inna salati okusaala kwange wanusuki kusala kwange ebisolo wa mahiyaya na byonna byenkola mu bulamu bwange wa mamati na byonna ebikwata kufa kwange lillahi rabbil alamin byonna omugagga wange Allah yekka omulezi w'ebitonde la sharika lahu mbyenkola byonna siina kyemugattako ne mbyakola byonna Allah talina muyamba wabidhalika umirtu yentegera Allah gyeyandagira faddinu kulluhu wa ibadatullah eddiini yonna obulamu bwomuntu bwonna butegeeza kusinza Allah tabaraka wataala wal khudu'u lahu n'okuba omugonvu gyali Allah jalla jalaluhu nabwe kutyo byonna byokolanga bikolerewo ekitibwa Allah tabaraka wataala wakitibwa Allah gamba mu suratu Dhariyat ayatan mu mukaaga nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saatonda majinni n'abantu okujja ku mulamwa gumu gwakolereranga nze byonna byebakola kulembezanga Allah mbulamu bu bwonna faayo nnyo ku maama wo muzaddewo ng'ekigendererwa kyo Allah kusiima
fayo nnyo kubaana bo ng'ekigendererwa kyo Allah kusiima, fayo nnyo kubookozesa ng'ekigendererwa kyo Allah kusiima, fayo nnyo ku mirimu gy'okolebwa mukama wakkozesa ku mulimu ng'ekigendererwa kyo si mukama wo kusiima wabula Allah kusiima. Allah bw'anaakusiima y'anaalagira ebitonde bisigadde okusiima. Fabarakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى بنبل الله تتوسيزا كروكنا رجاء إن شاء الله تناتان لكرا كنسونغ يوكنا منسونغ يزتغيزو بتوفوا لا إله إلا الله إلي أجوغ الد بنا يتجيكم بطيري بلي ببعوزو منتو يسور مقواكو نلا إله إلا الله يسور كونو نكا منتو ينبو عليا مكسيب ميسانا مبغند دي فكسيبو تشيفا نلا إله إلا الله ينبي جونونا تبيكم بطيري بلي tetuina bwe tujabye kumukujjako nga tututu mutawano kubitegeera ebijitusisa nebijonona. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka natubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.